taweni tawozo tawaku ori ajanda mo weje jide mpore 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 uwe mpore uwarere mpore uwawo were mbehiri isi ado di nwale wezi na oguriri enyi ngiri ozo riri aku na ohu mmadu na oje ha aga ya ma buruzie ori ajanda mo na ariri na awo na mdo jirihiri isi na okwu aburukwu okwu mike nda unu nwokwu a Honorable Barrister Uchoya, Ochena Nwata, President General Arondi Zog, the Protect Union, Ekene Nkihedogo Mmadu Kwachiri Mma, Eze Mgbọrọgwụ Iwu Ala Duru Ọkara, Ogana Chidida Mgbọrọgwụ Na Ahịhịa Dị N'Ọhịa, Ekene Nchi Dr. Raymond Nwosa, Nwa Egbe Na-Ebere Ugo N'Eze Ama Mich, Ogwu Ebune, Ekene Chief Dr. Akunye Ezeonwa, Ogwu Ebune, nwa ọgba ntụtụkọ na ọzọ ụbụrụ. His Royal Highness, Eze Dr. C.A. Oluwa, Agbawodiki, Ugazu, n'ebe ọha atọ, n'ebe natọ. Chief Dr. Patrick Nwadinugwu, Chinyere Ugo n'Enugwu Ukwu, onye ọma. Ona sisi bubuno, ebubuno, panku weredo. Ona sisi bubuno, ebubuno, panku weredo. Ona sisi bubuno, ebubuno, kudo weche bazie. Mbe bubu buno, buwanya na gewenku. Eje siru muyani, ndo wakwa juju kanaju. Ajipunu nerube kwana, ajipunu nerube kwana, ajipunu neruo. Oke tutaka mwere tutaka. Makundo boku oke jabu no kipa Ngwera buru ngweri ipa Majipu nuno ruo Oka sisi kuchuzo nebu abama Ihe nunde kweru vene Onya duru ya kwere Ijo mbabu beje rindwe Ijo mbabu beje rindwe
Ijo mbabu beje rindo Ijo mbabu beje rindo Onya duru ya kwere
Native doctor, ndweze yele Najuba, aka no kwe Otikira na atara dike. Nesi ntoko, Fernande, Ozurumba, Omuze Uwoja. Anana Aritani, Obine Wibere na Lejuwe na Hadada. Eje na Bwiri Uka Mbeta Rumana, Ane Bwiri Akirika, Ane Nwe Sokas. Achọrọ nkirike ekepe jide achụ eje nwa ahụhụ ya na ọkụ o siri mee. Ekene Native Doctor Chukwuto onye Gworogwu Ugo Abanana Anaku ọkụ o siri mee.
Ekene Kenye Dr. Prince Onyekachi Ozurumba Omenka Furu N'Anya Eze Mgbọrọgwụ N'Egbe Ma
Ajụje Jụọ Obi Tiger Ọkụrụisi Nwoke Na-Eme Ihe Siri Ike N'Ibe Dị Ya Mma Na Mgbe O Ji Dị Ya Mma Ụmụ Igbo Niile Ụnọ Siri Anyị N'Ebe Okwe Ụnọ Siri Anyị N'Ebe Okwe Okekwe bata n'ọdịna ọdịnana na-ebu eke gbọba aghara ka ejiri mara ọdịnana. Oluo mgbe anyị ji eme n'ọdịnana. Ụgbọ toro dị ọkwa aghara ka ejiri mara ọdịnana. Eleke oke jenje n'izu ọkụ ndị bụ. Nkebe anyị egbe na-erugharị n'elu o. Oke ọha nọ n'ụlọ wee baa n'ụlọ buru egbe 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 mgbe ọ na-ewere egba egbe egbe ndebe anyị egbe ekwekwe ha ewu ọkụ n'oke ọha nọ n'ụlọ wee nnụ chụba ị na-eji egba agbawa egbe ị na-eji ewere egba agbawa egbe ị maa na egbe na-egbe bụ nwanne aja nkụba nkụba aja nkụba na aja nkụba.
Na 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 na
Awon American state. Akaji ofondi Igbo le do state. Onya ma. President Labasin group of companies initiative. Eh eh. Chief Ana Yotuku Ukebe. Eze nwana Bakeleke. Yoka. Managing director Yoka. Commercial agency. Francis Okoye, Onyel Zenawa, Managing Director, Onyel Ze Group of Companies, Initiative, Chief Samuel Onye Jesu, Ugwa Nari Ati Egu Naka Okwa, Egu Erube Gona Ogubo Ogubwa,
Ekele kele.
kana, yambare kumbo kana, yambare kumbo kana, yambare kumbo. Eneni amwito banjwaru okwe, yambare kumbo kana,
yambare kumbo kana, yambare kumbo kana, yambare kumbo kana, yambare kumbo kana.
Ojo ha, inia ebebeke,
yambare kumbo kana,
ejike ebebeke, aji kumbo,
yambare kumbo kana.
Hey, boy.
osta ikwebu kwanwu bịara gwuo ahịa emebie na obodo anyị. Onyido kutite kwa ha ka anyị nụ ya, a na-agba onye isi egbe di ya na-ezere ya mgbọ iro ka nụ na-azụrụ ike nzi manya erisi ema nwokoro egbu eruo ekwekwe nna ọgụgụ aya dụba papa oke ori ụgbọ aja ị na-anụ ka ekwe a na ha na ekene njọ nụ nwamba nsi ogbu oburu nke nke eyi n'aka igwe eyi ọtọ eku ugo nke mbụ n'ọkigwe eku ugo enwere anya baragwo ka amara mgbe na-abọ nke nwoke maka ome ndị a na-emasị ka agba agba bụrụ na-esisi gwu ha n'isi nna ha nakwa na-arịta na ọ bụ na-eje na nkwụ na ụkwa eje ebi na ogbugbu ka ọ na-egbu nkwụ na ụkwa ma ọ bụ na nkwụ na ụkwa abụghị nwanne ahụ egwu erugo na ọgbụgba ndụbisi nwa ụzọ igwe ka anyị si n'akụkụ akọrọcha ofe dị ọkụ na ọrụ nke onye a na-eji ụdụ n'ọka ihe onye na-eme ha eji eme were amara eti iri amara ụgwọ amara adọrọ amara ya ahụ ma okoro izu ọgụ na ihe emeghị onye zuzugbo nzugbo anọ na na-abụ n'oke osisi eji eme achọba ibe eji ahụ ịza n'oje n'oke osisi kpọrọ nkụ ahapụ na o mere osisi a na-akpọ egbuto mma dị n'ọhịa ya na anụ na-edebe nwanne maka na anụ ọzọ ala eje nukwu anụ na-ebe eje atụ nri anya dọba ihe a karị
Kana, ele nyamwi so banyoru loko, dem bare kumbo kana.